Softy darling, you know what we do. Twitter time kama thali hata kama wakifanya nini oti jali ai nitakuwa kali kama nyuku wananipite kando kama usoni niombe chochote mbapo tunataka nikupe olobo lonjibo nze kufira kwa you know umenishika umenibanda kama bangi umenibaba isiako liko mulevi ndani row umenijenga kama mjini London ndani bongo umenichoma kama Shindan mwanawe umenishika umenifunga mwanawe you have my remote control mwanawe umenibumbaza una mele mete kama goli ustani usawi chiri kunseno Halima kwe piri musta Halima kwe piri musta itabidi onilinde itabidi nikupende Halima kwe piri musta Halima kwe piri musta itabidi onilinde itabidi nikupende Apiri musta odi nengeri jomfunya funya Apiri musta odi nengeri jomzikiriza Wang onzanyo na gondanyo onzanyanga katemba nyumirwanyo Pretty little girl, you my switch Pretty little girl, you my central switch Bangi beso manyo mbubako singanyo Na yo mtima gwange tegukiriza Uba singanyo Halima kwe piri musta Halima kwe piri musta Itabidi onilinde, itabidi nikupende Halima kwe piri musta Halima kwe piri musta Itabidi onilinde, itabidi nikupende Leka, ntambule konawe, batulaweko Leka, ntambule konawe, nerageko Upendo wetu ndo muhimu Kuwa pamoja mimi na wewe Usijenipe wazimu